kelele, keke huwa kelele, siezi mindi kelele, kelele, kekanke, siezi mindi kelele, keke huwa kelele, siezi mindi kelele, kelele.
Yeah, wanajifanya hatupigi hizi kelele, tuko na gaska kufungua pekele, kidole cha kati a kumbe ni lele. Haya bas katika songa kilele, kata kipele hapa kata kidere, songa tu mdogo usifos tingo ni tele. Misi simba umeshikwa na iyo gere, hii ni kitumboga kwangu hii ni motere. Haya basi totere, haya basi totenge, omekono vibe gang tumeswana vitenge. Penye na waroga nipe mic hapa ni gangi, kata kama mobimba basi ngoma ibambe.
Kamu viteren teren, ni weekendi sheren sheren, ni mashuk shape kelen kelele, na wajafat leo min kadere. Kanke sezi mindi kelele, keke huwa kelele, sezi mindi kelele, kelele, ke. Kanke sezi mindi kelele, keke huwa kelele, sezi mindi kelele.
Nasikia competitive sign ya kuteka waitress, shori wenda redeems ya kukwangu na kotopless. Kifuwa kani flat kuvaa brani pointless, buzi bado rende mute teach life lesson. Hey, mistake kukatia ngeos mmetoka same state, kuleta side ni hard kuna match at stake. Manduru kelele yenga na G-Express, ana overdo kelele jo na die kwa next. States ya zipanda kakuna, ali pass through ball mkapurura. Nilikuwa simpa tulichunguza, inashuwezi fit fit zinanuka.
Kamu viteren teren, ni weekendi sheren sheren, ni mashuk shape kelen kelele, na wajafat leo min kadere. Kanke sezi mindi kelele, keke huwa kelele, sezi mindi kelele, kelele, ke. Kanke sezi mindi kelele.